to be on these ladies and gentlemen.
For the first time nakuona kwenye kichupa chao moyo una feel kila time kukutazama kwenye peji zako
hata namba zako nilipata kwa chama ze besti sifichi nyimbo zako sikuchoka radio ni request
I swear to the road kuma mzima ujue I swear to the road ilo namba utambue wewe Kwako nime fall in love, fall in love. Kwako nime fall in love, fall in love.
Natamani kukuona,
mimi mazu.
Kukuona,
mimi mazu.
Natamani kukuona. Chelalia gangozi Upata upata nikakosa kitakacho Waganga washa nipa moyo Hila yoto kanitosa Liteza emoji za twister insta Hata DM kujibu texti Unaniumiza na hayo mapista Ukiposti posti Mimi bird Bala mario malatibu day Doji yako mavurugu wala sijape Fari ya matakona Na mini sasa nisha tosheka Vile vibaya napenda Mtaja shtuka ukweli mifika Mimi ma Tamani kukuona
Mimi mazu
Kukuona
Mimi mazu
Natamani kukuona
Mimi mazu
Kukuona
Ogopa moyo kipenda Kuna maradhi unakonda Na vile mimi ni mnyonge kwako Nielewe my dear
Ogopa moyo kipenda Kuna maradhi unakonda Na vile mimi ni mnyonge kwako Nielewe my dear Dr. B on the beat Don't you love